Tisini vihini mokyose Imani tisikiza kuyomo na waho wengine Ibure meru mufasha umupirie Ubukwenu muhango wera watanjishwe nimana Imaze kure misini vihini mokyose Imani tisikiza kuyomo na waho wengine Ibure meru mufasha umupirie Ukundu mufasha uwe Kandu munezebe Kuko nijishusha nyo Churukundo yesa kunditore Kujitangira harimenera maraso Mukundane ibihevi dashira Ukundu mufasha uwe Kandu munezebe Churukundo yesa kunditorero Kujitangira harimenera maraso Mukundane ibihe bidashira Zikomoka kumana data Yarugara karije mungana wayo ikuda Yemeye kumutanga walichumu ya wanyabdaha Kujira mungisera usatari mbuka Urukundo ni manozi zikomoka kumana data Yarugara karije mungana wayo ikuda Yemeye kumutanga walichumu Harimenera maraso Mukundane Ibihe bidashira Ukundu mufasha uwe Kandu munezerwe Kuko nijishusha nyo Churukundo yesa kunditorero Kujitangira Harimenera maraso Mukundane Ibihe bidashira Mukundane Mukundane ibihe bidashira Ukundu mufasha uwe Kandu munezerwe Kuko nijishusha nyo Churukundo yesa kunditorero Kujitangira harimenera maraso